amadoda amaningi asephila impilo yokuqelimndeni yawo ngokuba ngumkhwenyana kanjalo futhi ngokuba ngubaba ey'nganeni. Futhi uyabona isenzo esinzima esingalungile ukusenza leso singamadoda ngoba engabini khona kababa onothando nogcwele uNkulunkulu lokho kuqala imndeni isala imantwayintwayi ngenxa nje yokushoda kababa ekhaya. Angikubingelele kwamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibondo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Uyazi kwesinye isikhathi singena kanjani kulokho? Sicabanga umsebenzi kakhulu kweqe, sisebenza amahora amaningi, singabi nasikhathi somndeni. Nakuba sithi sisebenzela wona, lokho kwenza sithi uma sifika ekhaya ebusuku, sifika sesi-drained ngendlela yokuthi asakwazi ukuba neqhaza emndeni yethu, sifuna ukuphumula phaqa, asifuna lutho eduze kwethu. Ngakho, sigcina sesiyikhipha empilweni yemndeni yethu, sigcine siyimele eceleni, siyizamela ngendlela zethu ukurecharge leli battery lethu eselimomeke laphela nya amandla ngenxa yobuningi bemsebenzi. Kodwa kugcina kungenzeki kwakhona lokho. Yingakho amadoda amaningi awakazi abe yingxenye yemndeni yawo, amanye aseyahluleka ayikade eqalile. Siyama ukwenza izinto ey'dinga zenziwe yithi singamadoda, ukuthanda omkethu, ukuqondisa izingane zethu, ukuqinisa nokukhuthaza ama-teenager ethu, sibe ngumboshongo wamandla la khona amadodana ethu ebhekene neyikhisi zokukhula. Ngesho maningi amakhosikazi azokutshela ukuthi abayeni bawo sebeyekile ukuqhuba umsebenzi wabo obuholi emndenini, baqhela la khona kusesigabeni esinzima kakhulu somndeni esidinga indoda ngqo, hayi inkosikazi. Kwabe seFeso 6 verse 1 no 2 no 4. Bantwana, lalelani abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile. Yazisa uyihlono nyoko okumyalo oqala onesithembiso. Nani boyise, ningabathukuthelisa abantwana benu, kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Madoda, kumsebenzi wethu lo, hayi omama kodwa wethu ngqo, ukubafundisa ukwazisa ubaba nomama sibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Angiliphindelelo, ngumsebenzi kababa lo, hayi kamama. Ngumsebenzi onzima nokho lo. Awungakho nje ukubatshela ngoNkulunkulu, kodwa ungokufaka instill inkambiso nenhlakanipho nothando lukaNkulunkulu. Lokho ukwenza ngokubakhombisa ngokuphila kwakho ngokwendlela ezobandlalela isisekelo sempilo, size siyofinyelela ezizukulwaneni eizayo lesesisekelo. Lokho kudinga umfutho wamandla omkhulu, kubiza ukwazi ukuqonda nokuxoxisana nemizwa yabo yenhliziyo. Madoda, ayibuye emasisweni, asibuyele emsebenzini wethu, ubizo lwethu lolu ukhole imndeni yethu. Angisho ukuthi ngeke ilunge imndeni, yebo ngeke ilunge izwe uma sishiyele komama okuqondene nathi ngqo. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola devotion eFresh soku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify nakuFacebook page yethu, kungenjalo sidownloadele i-app yethu kuzonke lezi nkundla igama licofayo lithi izwi eliFresh.